naishi wakutule fwaya nindalama naishi wakutule fwaya abana naishi wakutule fwaya ukusela uyulesa ele cha fwaya nipa makufi ene kwa fwaya nipa makufi alanga wabu pepo yulesa hena deti akule keleshe tumuite fye uyulesa tumuite fye ave mpepe tumuite fye uyushi Babwe, ipepo,
ipepo yalikwata,
ipepo,
ipepo yalikwata,
shikuru kalabesa,
ipepo yalikwata, mama kwa, we
kune, yalichikisho mweo wakike,
ipepo yalikwata, mama kwa,
shalishive kuti,
ipepo yalikwata,
Chochekela kutilesa ala posha Alanga wapepa lena teti Afiwe Nga wafu kama kulilesa Nga wamuita uchichechekelo Uyulesa enale kila ukupala Taka kulekeleshe uyulesa Bali vyose evo lepitama Taka milekeleshe uyushikulu Enalika apa Ipepo
Ipepo yalikwata mama
Geli tukosha
Chukoko tasono Mwari ba